umfanekiso wekhulu. Kwitheko lePasika uYesu ufundise abafundi bakhe nenye into ebekufuneka bahlale beyikhumbula. Xa babesitya uYesu uthathe isonka, wabulela, wasiqhekeza, wanika abafundi bakhe. Wathi, thathani nitye, kumzimba wam lo onikelwa ngenxa yenu. Wathatha nendebe, wabulela, wabanika, wathi, selani kuyo nonke, kuba ligazi lam eli eliphalazelwa abaninzi ukuze baxolelwe izono. Ze nenje nje ke ukundikhumbula. Ukususela oko, abalandeli bakaYesu bamana ukudibana ukutya isonka kunye ngolu hlobo nokusela kwindebe bekhumbula ukuba uYesu wafela izono zabo. Mihla le esi sidlo sibizwa ngokuba ngumthendeleko, kukhunjulwa eso sidlo uYesu wayenaso kunye nabafundi bakhe. Ke ngobo busuku uYesu uphinde wabaxelela ukuba uza kubulawa, ekwathi abafundi bakhe baza kumshiya kwixesha elisondeleyo. UPetros wothusiwe ngalamazwi kaYesu wathi, nokuba baya kushiya bonke, mna andingeke. UYesu wathi kuye, inene namhlanje kwangobu busuku ingekakhali kabini inkuku, uya kundikhanyela kathathu. Abafundi babengaqondi ukuba ukufa kukaYesu kuya kuba lidini lokucamagushela izono zabo bonke abantu. Bekufuneka ukuba uYesu afe ukuze abantu babe nokuxolelwa izono zabo, bakhululwe kwisono nokufa okuboyisayo abantu kubatsalise nzima. Ukufa kukaYesu kukuphela kwandlela ukuba abantu basindiswe kwisono nokufa. Ngaphezu koko, abafundi abayiqondanga imbandezelo engako uYesu wayemelwe kukuyiva phambi kokuba afe, bengayazi nendlela aza kubulawa ngayo. Kodwa uYesu wayesazi. Wayesazi nokuba kwangobo busuku bonke babeza koyika kangangokuba babaleke bamshiye.